on this one.
It's the kids, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mini merivika na maga madola. Ili tu wanipende nataka ifoni. Naona watoto wangu wamepata mama bora. Adima wanamuamisha Temeke na mleta Kinondoni. Hapo sasa ya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni. Akafupi saizi, anavinyama nyama mainda kapopea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole. Alimi kuku wacha sirani. Mainda, 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 mainda. Mainda, 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 mainda. Ataka tuende wache chumbani. Mainda, 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 mainda. Mainda, 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 mainda. Potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigelegele hilo shepu lake kama demwa vishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka niwezi kutaka kopa. Akipiga misele sele na mashoga zake imanzi ogopa. Adimaya na muamisha Temeke na mleta Kinondoni. Hapo sasa ya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni. Akafupi saizi, anavinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole. Alimi kuku wacha sirani. Mainda, 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 mainda. Mainda, 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 mainda. Ataka tuende wache chumbani. Mainda, 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 mainda. Mainda, 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 mainda.
The Mix Killer.